sura atende byenkya mukamo binale kambere nze kambere mwesigwa olunaku lwenkya ndiba muwanguzi
buse buse tomo buse mikono mbuse okuswala
Yese mwene wogomye nze kale newe kiri bakisinza kuvuna mira mulala ye kwamanyi wensula atende byenkya mukamo bimanya nze kamere mwesigwa olunaku lwenkya ndiba muwanguzi. Come here.